yamde sappo e jeddi silmaji chapantati bakkel do Senegal yamde sappo e jetti silmaji chapantati bafusam to Cameroon bismillah mon e kabaruji kikede
Abdoulaye Dikko
tobbe mawde kabaruji meden di handen talatare sappo e tati dido bordu e hetanoudi nadi de nogay e nay do o leddi Senegal hala yafagol Ousmane Sonko e jingono mudum sokabe kaso yidde daninde bibbe leddi ndi fa jeggita subugoji di ni wonno wi yimbe jeebe dental yewi askan wi e jonde ne be tawda yeso jeydian kobe handen to leydi Liberia general Geraldine Janet George lomtki prince Charles Johnson tatobo e dana jagodo kalfinado konun kobe dum nantina talatar handen cagalde kanko prince Charles mo nantini yoppude darna makko hankin sabe majireji e rewbe e konun kobe latobe dum woni to leddi Kudwar latobe e go warbe dokkama homo fof milioji chapane joyi ekitowo milioji temdere e kalse sefa e tawtude kala e mabbe galle dum woni ko Alassane Ouattara hokki o equipe Kudwar bamdangal desa wala akanna teddube hedibe RFI e fulfulde onon e jam kala hen do bawdon tawede e hedade ene puddiran kabaruji di do leyda Senegal dental dawro noddirtegal yewi askan wi jorodiki e jeyndiyankobe do woni jeyndiyankobe handen e de jonde be andini ko naneteno e wide Macky Sall ana wawi yafade sokabe e kaso sabe majire yiru Ousmane Sonko e jingano e mudum di halaji yo fijirde hakkilaji bibbe leydi ni wonno wi be do yinbe ngal dental o leltal Misalmatima
Abdoulaye Diko
ana tawa an ada tawana ton biyetena ende engal do kawrital ko mbawden mubude e kongi bedo yinbe
no biruda ni dendangal hawrube engal kuccidiral koliti ala e mabbe jutnotodo walla ni ka law e ko fati e yafade horeji kiddo pastef woni Ousmane Sonko e biol Habib Sy candidat wote hore yakku Senegal dirtinadi tawado engal kawrital la mungu yidi ko wayludi walla huccitinde hakkilaji Senegal nabe be bangi goddo ha horejo leedi ni Macky Sall wawa jodaade ko juuti e hore yakku he deputeji kiddo PDS Aidembo jeyado e mobe yewi askan wi hande holliti kambe fandare dental mabbe ko yo wote de made ha sahama subi e sahama subono kono wona halde e ko fati e yafade walla kaldigal gendi hay so tawi non dawri yankobe yewi askan wi kalaani ko tidi e wal hali kadi wadda ciabinoda ha sardi yankobe be bamite fore fatunde e nyaawobe suudu dosgal leedi ndi sabu mabbe tumede nyeraade bondi windi e ko fati Ousmane Sonko biddo Ablaye wadda o windi e hello makko x o tini jewte hakkunde Macky Sall e Ousmane Sonko ete aniyo makko woni yo Ousmane Sonko hor galle makko
e leedum jagorgal sariya holliti de tefore dartina de dartina ma mbieten
ay e kabaruji di kepden ko jagorgal sariya yamiriyo witto wade ete songo witto wada mo tefore nde sardi yankobe bami yowete siftindi e biol hertor be sariyo sariyo o so tawino sahande bamni be nyaawobe to suudu desgal leydi ndi mbadi wullitande witto wadanomo on saha tefore sardi yankobe be udditanoko fanare nde tefore non ko labinde bele be nyaawobe ko ngenaabe ngenaare bonni walla ala Abdoulaye
ajarama olela talla handen an sartano majirji ngada do Dakar jonnon prefet Dakar nantini di kadama dental arsunu election dum firti wolfore denen sobo goni men noddunangal du di majirji nantini nanti dum biena bantini di do majirji fa asawere warorne dum sappo jeddi ndu lewru e wi mabbe be do majitobe hakbe majito mbeten hakkude cypress et liberté 6 e ko majirji mbortina handen ko metti fasan suka hewbe filisunobe tawdede an hen jeyado e ardibe gal dental arsunu election yeru Fatoumata Li Fall kedo demo e fan hala Fadima Sy
minen march on hadandes odon gandi sukabe hewbe hande ko be winobe kambe be madat march no way wonde mais arsunu election ko plateforme mo ganda ko yimbe be responsable jogidum donc min kalde mabbe sukabe tikki yimbe fo tikki wono min biibe wana non joni non min jabat ko loi wi min be bi min ko wato min ja mais min namdibe ko wadi be bindi dum pour wiide wato yimbe ja be bi yo min change itinéraire bien odo dum non ne kadi min change dum don tan pour hollirde aduna o fof minen min gonani do pour wiide min jabata ko loi wi donc min jabi dum kono min jabi dum min kalde préfet hande subak ha o jabi min joni min change itinéraire o min badi dum donc min badi kadi déposer déclaration kesso pour wiide mamin manifeste samedi inshallah donc samedi inshallah mamin bat manifester te amin tikki goldo mabbe jaban min parce que kadi yabe ngandu minen hay soto burbe mawnude e der organisation yi fof e population ni haybe ngonane organisation amin kalde mabbe duubi e kitale min biibe ko jam yimbe jidi woto njalte woto kele
e kediden do kanko Fatoumata Ly Falla jeyado e ngal dental arsunu election fa hande di kabaru jiddo Senegal talatara hande na jagodo kalfinado golidal hakune France e lede godde wadi no dandu fewde e lamu Senegal no dandu pati dole mawdo naftore e saku golla yinbe e majireji di ren andi e dedo nyalal jabbede joni de no majireji di chabiki mayde ko fodi yinbe tatorno goto do Dakar goddo Senlui e goddo do Jigenshor lamu lede France hedintini du noddude fa han lamu lede Senegal wada subngoydi e no yawiri to lead Liberia ton prince Charles Johnson tatobo gonnodo jagodo kalfinado konun kobe leedindi yoppi darnde biyanamo yoppi golle hankin gonol makko e de darnde arda gol ngal jagorgal balde sappo woni ko haadi boliba misalminima
misalmitim abdoulay diko
mo yoppi golle ciagal hono majire jireobe konun kobe le leedindi altinere kengen
e yoku non abdoulay andin de rewbe dadi be nyubini seppo nyande alet e altini to moro via la morgue Liberia kono kadi e nder bangeji goddi leydi ndi sababu din soppoji non no tawe hen erade horeji leydi mabbe ndi Joseph Boakye nde o haytata yubbinde e nyalawma ngindi teddinirande kono leydi mabbe Liberia hanono nde wadde altine hanki rebi dadi be non goytima kadi chadeli kewde no tawe e majji jobdi famdundi warbe mabbe ngakere jogade ballal cellal mabbe satiregol courant ngeenare bondi faade e dadi be leydi ndi e dum non be erima kadi e soppoji mabbe di lay wopugol golle horeje keso anden ka leedindi ko dum kadi addani prince Charles Johnson 3 jippade e golle mum den dotugol golle gol horeje keso leedindi Joseph Boakye jabbi e ko holli e der timtol galle la morde e leedindi tiagal dum non e kikid altine o horeje leedindi hokkiri kabaru lumtindi don Geraldine Jeannette George gonnodo ciuko horeje gardido kuno Liberia andinde non ko kanko woni debbo gadido halfinede e jagogal den ka to Liberia hollama wande ko o alhal non woni chadele arande de horeji Liberia huccite gila woterde mako ardade leedindi nyande no gasi didi lewgo burdo de hitande
a jarama boliba en keddato leede meden Afrika latobe ngo war leedi kudwar kala e mabbe hokkama milioji chapan e joyya kalsi sefa e galle Emers Fay kayon ekito odo ekipa kanyum hokkama milioji temedere e kalsi sefa ko walde dum kala e mabbe fofu hokkama medaye leedi kudwara dum woni ko horjo leedi ni Alassane Ouattara wadi talatar handen cagandamo jabbi o ekipo e kebudo ngal dese walla kan hitan hikande e kebal ngal dese walla wadi weltare mawnde leedi ndi kedoden Alassane Ouattara horjo leedi kudwara kongidi kanko Alhoussine Ba firtanian
frères et sœurs chers compatriotes
bandirabe rewbe e warbe bibbe kam e rendabe ngendi mido yidi idraade wiide bibbe men fijoobe ekip men on beltini bibbe leedi Côte d'Ivoire ngande deengal deswal ala cioggu bide heewi weltare e yide on o subaka hande ngam mawninde ngal deswal men tatabal e fodotiro kan on nyarlitimo on kolliri yidde mon mbawko mon e cembe mon on badi huunde fof ngam yawtude kala ko yidno faddade on e lawol mon mbawko mon yidde mon e dusungu bisngu leedi ndi dusi on sabi ngudo polgu hande on mahi lelwal gillifade e leedi mon on mahi weltare e der berde bibbe Côte d'Ivoire ina wondi e jokkudiral hakkunde mum mido nyaagi nde jokkoten e wurnude o jam e ngal dental e ndi needi yandi e der dedo jonte nayi bennude yo wur Côte d'Ivoire yo wur nyibi Côte d'Ivoire on jaram
vive la Côte d'Ivoire vive les éléphants vive mes enfants bravo a vous merci
kidunedden do kanko Alassane Ouattara horejo leyda kudwar e jabbade beedo latobe du woni be kudwar be e din don hono be podondiran e galdo deswal du woni be leyda Nigeria kany en du jabbama jabburu mawdo handenna horejo leydi Nigeria Bola Ahmed Tinubu jabbe ki beedo latobe leydi mudum hembe du darde do berde e o kanna le majum tiagal no horejo leydi ni holli weltare mudum e wi makko du hono kaw mo kudwar haybe o hana warude caldi mabbe golle woni ko be kani e tinnade e mudum tiagal dum horejo leydi hokki kala be do latobe medaye jeyade burdo fofu teddude e leedi ni kasen homa e mabbe do fofu hokkama galle e leddi wala Abuja la morde leedi ni teddube enen do e seeda helo dimmo kabaruji yamde sappo e jeddi fawi silmaji chapan e nayi segu hakkundere leydi Mali yamde sappo e jetti silmaji chapan e nayi woni ngawndere to leydi Cameroon bismillah mon e hello dimmo kabaruji di
Abdoulaye Dikko
edi silmaji jokkoji hen joni ndi en keban hedar joga e kongi modon ende yewtere on tottama kongol handen o jewti ko fawi e nelabe e CEDEAO e dental aid Africa e tawabe do do leader Senegal tewtude yalla deere politique an hemte fadde den non bismillah mon e jantore meden mawnde
jantore mawnde
jantore meden mawnde handen to leader Cameroon woni ko paden jantorde ana fawi e do tidalaji hono bibbe leydi ndi hebude derewol ko wiyete e franciere e cardante e ngol derewol kebal mudum e dum woni derewol jeyal e leydi ndi ana lati tidalaji mawdi ko buri milliyoji didi bibbe leydi Cameroon woni jogibe e tidalaji mudum jantorde kanko wuro faw baba wadani en
Contrôle mix gendarmerie nationale police veuillez descendre à votre siège s'il vous plaît
Kongol gendarme aji o dum kultorol ha dakki millionji didi Camerounabe wato jami goderewol bidengol dandite e nutawi ha kare furlam kerol hakunde diwal sibato wila e wila leedi Cameroun der mota umminga marwa do tawi dakki japande njoji do wadan be jahale amma no gas itato der mabbe jippina ma hado ngam derewol dandite Antoine Rabiatu e Ihamadu do der mabbe
ma wada wurtata ayara be wada kashe alora ayara atawata allora be ara be wadi na makashe fere ka ha be wadi na mabbe forma ha bawo
dante mai be wadi kashe ha babal wadi ko kashe mai ma wala fayinta se be via wai sort don sing me
min kam do lawol kam mi fechata patu so je man do andini dandite min ka wala dum problem gotel be nangatam
billa diriji dandite ha lidi ndi buri sembe dudbe amma dosne do hunde ndi wonay hesre maitre ambodo kujikin ko ha leydi Cameroon
la carte nationale d'identité au Cameroun
e rewol dandite ha leydi Cameroon no do hakkilane be dosne lamba chapande juenay di do chapande tati di ha sapo e juenay lewru sapo e didabru itane ogunere temede juenay e chapande juenay dosne de ha aya modum arana wi dum wada dandite e nolde modum utana labi kan di handir aya didaba derewol dandite dum kangol on woni anditirte engol jawmi gol engol hollete ha babede dum jamete fu dum maral goto ngol hokkataake ha goddo fere ngol sendirtaake engol fontiditaake
suklanande be police abe leedi ndi derewol gol warti hebgo dum na dum kugal pamaral de weti fu hewbe do tawi ha ci e police abe ngam wadgo kesol malla boda bitigu gada gol ha wakere do tawi ujinino gas e juwego dereji din di kositaka be dudbe Cameroun nabe e ha wobbe dum do fondite ban yaadu go jalar ngelumo wobbe ngadata jahale e kude mabbe dudde bondarnama ngam hullugo billaji din
dandete ka nana wadugo manon buri sadugo ha heba original man non do sade awada wurtata patto kashon original wurtata sam kanyuma non do wada min wadata ko jangal banano menidi ha der jangal mai bobe do billami
difficulté je mi de heba hala dandite do il faut mi traverse ko premier contrôle c'est be interpelle tan ay be ka hammoy woni ha minna ko ha mabbe gam min ka goji ko mi fama e jura hala dandite mai kam do ya annan e demi wurtai hala dandite samsung gullam dar wala ko mi do wada ko ne to ummugo ya golumo ma to be vi police do ya sima mi wurtata
Polisa be galmudum ha do labi hani kakkilana be jamgo derewol gol ngam dosnde lamba chapande juinay didol chapande tati didi nyalade sa pui juinay lewru sa pui dida bruitan gunere temede juinay chapande juinay do labi ha do don majum kala on new video wato mardo dubino gas e goya goyiso do lama margo derewol bietengol dandite ngam yidgo fesare dudbe ba wadgo aranol bila hebgo gol don jahangada gol gol hunde on de janyi didorneki dereji dudbe e batemodum lati so inde wurtugo dereji man didi fu misalu bana iya hamadu
daga 2017 danjite an wati mi yemi wadi be hokki am recipice dat may do wari sali mi yeyi be jiddat danjite may wurtai fahin mi yeyi 3e fois ha babal timmi ha do recipice may ma mi hebai danjite am be wi am sai mi yaya hunde mi yeyi hunde mi yemi atan be wi sam watta sai mi wada fere fahin mi lori mi wadi danjite may 2e fois recipice may be lo wata na mi kashe do may ya warango handero mi wala danjite
de dabirru e huitin ko jonde ummatore ha lewru jotata bru hitande ujunaji didi eno gas itati hore jo police abe leedi Cameroun wadi kongol ngam hokku goddu gayre dum acca jogibe derewol aranol ko wakati ma gol timmi bo e ha no gas e juene leuru juene abru hitanu juna jididi e no gas itati taskara kesanga mwad gudan itel majum ko wurtinte bawo nyalle didi don man andinama e hunde den gon inama fahinno ha no gas e juwi leuru guabudo be martin bargangele hore jumo polisabe be andingo hunde de tammi fudde go der hitande de kubarol on gol wari hokkitam mo de ha dubbe cameroun nabe tawetebe der billaji di dandite amma bo dum acci be be jami goddi
ko delegue wi delegue de la police wi nouveau système no wurtan jotta minen kam min nonuma ni nouveau système to wurti ha be wi 48 heures do kam min no reni amma ko min yidi min fama do daw min lora min wada fere na ko be je min mari manon be ha be wurti na min original manna min no reni wakati man ko mabita min nana hala man be lance kam dum boddum ha min minen kam min no yela banni
de taskara ka kisa tereji din tammi wadego be kutinirtede cembide ha galluje tati duwala garwa e yawnde babe winditit go etako go juude beddete ha yotta temedde jewi cappande nay etati wato cewi didi do ko tawete hande e don man latan bo be kutinirtede bakin ujinere temedde jewi didi ndi mbataki e temedde tati bo so tintedum e ha jawabu dum fonditite bana war go derewol gol jahale biete engol passeport
ande bo we tiwe chocolate beddi balde usti
Rufa Ubaba Shwaria, Marwa Erevi.
Non jati ne jantore kanko baba Rufau bangal kebal di kaytaji woni identité eto leader Cameroon joni en jokkinan hen hedat yoga e kungi moron en day yefton to tama kongol on jiwti handen ko fawi en nelabe sediawo de federal de hinan afrika e nelabe do dental de afrika do senegal tewtude dejere politique
Alassane Diallo jodido leydi Tunis CDAO arde mabbe leydi Senegal mido damini hen jam sabu Senegal ko leydi mawudi ko faati e demokrasi ko faati e horsinde haggeji libbe adama Senegal ko yeso woni hen e der Afrique hirnage dum non si tiadele ngari Senegal ton ko yo CDAO bay ko mojo ber daraninde Afrique hirnage ko yonde daro hen de nyifa ngol do jayngol ko adingol dumbito sabu ngol jayngol singol dumbitima tan makere heptaki hen ey ko bone bondo wonta hen e der Afrique ala fo bawdo farnate ko parno torde ko enen CDAO en jiabe en de don kure eden jogi passeport goto eden jogi carte d'identité goto ala fo kedal e der Afrique jawtudo wala kepdo ko kepden ko
CDAO e Afrique en der Senegal kewoni be jogi nafore timbe ndiya CDAO e en Afrique fo tafo ko woni wadde Senegal dum do fotani wonde ami min tam ko hunde wonde tawni yaadani hen ko bonnete ko kala laamiido so immi mane ko bonna hen kala bonnama wala kam bonnana bibe leedi bonnana fulle mbiata ko nyaame e tane ko yare ko hedditi ko non si tayde ko ni woni ne kontinira kala gardo si woni wiyama ko ni itirte itugongol ko yo bonne ha mi dan den boyal fewnde ko kadi ga en boyal fewnde ko fewata si woni ko fewana kala bonnama dum de ala la fore kanko Macky Sall don gadi yembere jogi han ko fati mo halande hunde wotre sa wonde yimbe gila albe gi hala yewndire mabbe accu bangi don tawon tawon kurundirani be re keddon do kawre don jango
de saw dakar be mbadi ko yode be dare ma darnda yonde ko Macky Sall kay ko go mum be ngari len non yobe jiwtit be ganda neyettene kam Senegal ina sokli ballal kala kaddi bawal gal be bawi tan yobe dum hen ba bela jam artandir Senegal kakillaaji di ngarta yembe be gono goto be jeddu yumma be jeddu baba nanandira ko gol gotul Senegal wondo go hanki go artandir Senegal yembe hebe ji akuri gol lawul ina wa CDAO madaro ma be hen ba dole ole ha jam arta andir Senegal ey med andi non CDAO kam heewani ko be jahata ko dum hanti gol lawul kam yakar ina woda mabbe ba fullo faid darnde yonde darnde timmunde ha jam artandir Senegal
Abdoulaye Dikko
tobbe mbiyana yoge tobbe mawde he jewtade do e kabaruji merendi hande na talataare sappo e tati dido bordo e tan wudnaadi de noga e nay yo do Senegal faahan podendral politique ana jokki hakkunde lundibe pelle civil en e tawtude lamo leydi ndi hande non majireji chartanodi wadde do Dakar e mbortinama namtama fa e sappo e jeddi ndo lewru de wonno di hande ndi prefet Dakar holliti dum wawata gasude teddube o jaharama do katene kabaruji handen dokkondiren sarti so Allah jibi jangu e jam e kabaruji goddi e do RFI fulfulde.